Joshua 20 verse 1. UJehova wakhuluma kuJoshua wathi, verse 2. Khuluma kubantwana bakwaIsrayeli ngokuthi, zimiseleni imizwa yokuphephela engakhuluma ngayo kini ngesandla sikaMose. Verse 3. Ukuba umbulalo obulala umuntu ngesiphosiso kungengamabomu abalekele khona, yona ibe isiphephelo kumphindiselo wegazi. Verse 4. Obalekelayo komunye waleyo mizwa uyakuma ngasesikhaleni sesango lomuzi, akhulume indaba yakhe endlebeni zamalunga alowo muzi, angene naye emzini amuphe indawo ukuba ahlale phakathi kwabo. Verse 5. Uma umphindiselo wegazi emgxosha, awayikumnikela umbulala esandleni sakhe ngokuba wambulala umakhelwane wakhe kungengamabomu ebekade ngamzondi. Verse 6. Uyakuhlala kulowo muzi aze eme phambi kwenhlangano ukuba kuthethwe icala kuze kufe umpristi omkhulu okhona ngalezo zinsuku, andukuba umbulali abuye afike kowakhe umuzi nakoyakhe indlu, yebo kulowo muzi abaleka kuwo. Verse 7. Bamgcwelisa iKedeshi laseGalile entabeni zakaNafetali, neShekemu entabeni zakaEfrayimi, neKiriyati Araba eliHebroni entabeni zakwaJuda. Verse 8. Phesheya kweJodani ngaseJerikho ngasempumalanga, bamisa iBeseri ehlane esafeni esizweni sakaRubeni, neRamoti kwaGileyadi esizweni sakaGadi, neGolani eBashani esizweni sakwaManase. Verse 9. Leyo yayimizi emisele bonke abantwana bakaIsrayeli nabafokazi ababegogobele phakathi kwabo, ukuze ilona lo obulele umuntu ngesiphosiso abalekele khona angafi ngesandla somphindezeli wegazi aze eme phambi kwenhlangano.